kifo ni kama mlango, kila mmoja ataupitia. Maisha ni kama hadithi itakayosimuliwa. Hakikisha unaacha hadithi nzuri itakayokuzungumzia. Rest in peace.
Mbele kimetanda giza, machozi yanadadi, na kama kulia limelia. Oh yeah, tena nakumbuka mengi, nitamisi vingi ukaribu, ukarimu.
I reminisce about memory I shared with you. I think about the love that you carry, son. You pass away like that, it's painfully. Makes a rush it down every day like daily. Sometimes me nakata tamaa, nikikumbuka kuna kifo pia shida na njaa. Ona leo tena amenifika na uzunika, sina cha kushika na machozi anachirizika.
Inauma ondoka tauja aga. Nina
majozi
moyoni, simazi. Hawa ni zaidi ya rafiki, ulinifaa kwenye dhiki. Mema yako ya sauliki, mana ni menge ya sabiki. Mbele yako, nyuma yetu. Oh my God, kifo ndo safari ambao naenda bila nauli. Iwe usiku iwe mchana utasikia ngongongo. Zamu yako kifikia ina ngoja ngoja. Uwe umelala au umefumba macho, utarudi makazini udongoni. Haijulikani siku wala muda, popote ulipo kwa tayari. Tujiandae kwa toba, kifo kina hodari. Duniani tunapita, kila nafsi wonja umauti imeandikwa.
Nyumbani majonzi, familia na kulilia. Tunafuta machozi, ni dhahiri dunia ni njia. Kifo ni mzunguko, so simama kama pia. Migongano so ishu, tuchukulie kama cheers. Njia yetu ni moja, so muda wa kuandafia. Japo kinacho kustiri, ndicho unacho kanyagia. Kapeti la meza wengi wenenda tunafuatia. Tusijaji makosa kwa kosa tusopatia. Embu cheki, nyama imerika kuna salia. Maskini tajiri hakuna kitacho salia. Hakunaga taarifa ndo wapo tunaposandia. Sunasema kifo shere, basi we shangiria.
Pona mape Shuma umezima, mbona mapema baba. Nashindwa kuongea, nabaki tunalia lia. Umetupotea kwenye uso wa dunia, dunia.